Yeah, man, these people, them keep me wondering each and every day. Some of them are say Jesus live in the mountain, some of them are say Jesus live in the water. Every day. Vietnam seafood, Vietnam seafood, Vietnam seafood, kila siku za maisha. Vietnam seafood, Vietnam seafood, Vietnam seafood, kila siku za maisha. Vietnam seafood, Vietnam seafood, Vietnam seafood, kila siku za maisha. Vietnam seafood, Vietnam seafood, Vietnam seafood, kila siku za maisha. Asante Mungu Baba ni wale ni kumba sifa zote nitakupa maovu tumeshinda nguvu zako ndizo nangano maana tunaimba sifa zako siku zote. Chani na utani anadana neni why wallahi nina die awezi kuni why my boy sa kuita na we unapita sikiza tuliza utenda mikujiza juu ya maisha yako. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kila siku za maisha. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kila siku za maisha. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kila siku za maisha. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kili hiyo na maisha. Cause of that, do the cross, do take away my sin. And now I sing for the wonderful things to have that my life. Only guide and protect of me life. My soul was filled with the full of trouble. Me life, God, blood to the grave. Now I look like a man who has no strength.
Has no strength,
has no strength. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu, kila siku za maisha. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu, kila siku za maisha. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kila siku za maisha. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kili hiyo na maisha. Christ when he says yeah you save. Yongeza together with the least and with the work wa mini walipona ni mijiza. Wengine walipakuta and wakikulizi. Mabogo ena sista maisha ya kwa shika. Hadika kapo fika wakati mpaka mbako bila shaka utakuwa umefanikika. Maisha bila Yesu haya na uwakika. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kila siku za maisha. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kila siku za maisha. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kila siku za maisha. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kili hiyo na maisha. Cast your my desire, I lift your name higher. And I'm not a liar, I'll never get tired. It was pure praise, kwa shitani tutoroke. Bana yetu tumfuate, kisha tuokoke. And things will never be the same again. Everybody forgiven, we are going to heaven. Things will never be the same again. Everybody forgiven, we are going to heaven. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kila siku za maisha. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kila siku za maisha. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kila siku za maisha. Vietnam sifu, Vietnam sifu, Vietnam sifu kili hiyo na maisha.